koba wetonya abana tebayitawo ate na ba customer tebayingira musomero omwarabu maze gayingira musomero gureta bichafu maze galeta bichafu kuba ebisaniko ebivera ebichupa buno chupa wa plastic so ebizibu bingi ate n'abaana olusi tebayitawo tulinda mara amazu gwe nagana akende era tena abaana nibayitawo badde tusubira n'endwadde ensi zibeera nyingi because of stagnant water tetwetaaga omwalo gukolebwe mangu mangu tetumanyi oba ddi oba gavumenti enaatuyamba ddi gukolako naye ffe kati tuli awo tugumye just tulina kyakukola ezo omulanga gwenkubira gavumenti ng'abaana tebanatandika kusoma on 6th Feb yandikozeeko kyamaani but it is too late naye ekiteke ekirowoozeeko mangu mangu egukoleko omwalo because ugenda kukozesebwa abaana.